avec une cagoule précise comme un shooter chip.
Dolimon heɗiyankoɓe tedduɓe taskaram sappo e ɗiɗaɓo dande fulɓe immorde Washington. Komi woni ceerno mo Dumba, ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men ɗon hande. Alhaaligolle sukaaɓe ko ɗum woni toɓɓere mawnde taƴere aranere taskaram o e bi'ol bankiru Afrique Naru fi ɓantare tippude e fondation mo Ibrahim e nder sukaaɓe temedere ɗaɓɓoɓe golle ka ley Sahara capanɗe jeetato e tato keɓata ɗen golle.
Mais jande kay min janggi fa heewi, min desi diplôme ji wuro joni minen ni ley luumoji minen tefa min coora min connita to min jooɗo juuɗe ɓore.
Holko woni sabu ɗum e holno ɗum waylirte, en ettoto faamude ɗum enen e Mamadou Hassimiou Soare, cukko ardiɗo Agip, salndu halfinandu toppitagol e yeynugol golle Guine.
Mi ɓuri tanminade ko jooma société ji en profil ji ɗiɗe falte ɗin kañum e ko wona jangeɗe ko harayno huccodiri seeɗa.
Caggal ɗumen Jehan Mali haalen fi pinal e martaba fulɓe ko weɓita e festival no wi'e weño ñeñe pulaku ka suudu martaba Amadou Ampate Ba Bamako. Karogere men diaspora eɗen gonti e Abdourahmane Diallo taweteɗo Washington fewdo ɗo, fandare makko ko sammugol jooma jawdiɓe falaɓe wilintingol jawle maɓɓe Afrique.
Jowlol sukaaɓe.
E bi'ol witto ngo mojobere adunayankore fi golle no wiye Organisation Internationale pour l'Emploi, sukaaɓe capanɗe jeego e jowo e nder temederewel Cameroun jogaaki golle maɗum ko golle ɗe alaa joddi moƴƴiriɓe jogi. Dultodiraɗo amen Yawnde Mariamu Mumini wattani yilla e sukaaɓe immaniɓe wallitagol nandoɓe maɓɓe eltaɓe sincugol cuuɗi gollirɗi e mecce. Keɗoɗen jantore makko nde.
Hande pelle dillani 6 nder lesdi ndi ɗo wallita gomnati nder kaɓe faabugo derke'en ɓe ban Oke Williams. Nicolas Tamak goto nder ardiniɓe kuuɗe maɓɓe.
Oke Williams ɗum kawtal worɓe be rewɓe tiggangal ha hitande 2020. Ɓe yelanangal bo kawtal nder al'ada gota be ɓamtare lesdi Cameroon. Min yiɗi lesdi Cameroon dari ndi ferwundi be risku ɗungo be kawtal hoore ɗum manɗo bo salan do kuuɗe ɗuɗɗe ko min huwata ha hiri weeti.
Ha kala hitande fuu ɓeɗo kosa derke'en hawta be janginoɓe cuftaɓe daɗɓe ha ande be dabareji ngam eltaɓe. Lekima Ariel.
Mi jamin ɗum eltugo ɓe dow tigorgo ɗabiya ɓurduka woɗugo e eltugo ɓe dow ɗabiyaji ɓamtare faggudu. Ɗum ɗo larana fannuje pat digam dow cellal jangde sariya faggudu.
Fedde Oke Williams ɗo kawra derke'en diwe Cameroun sappo fuu bila sefodu dina bila leyol. Ɓeɗo jangina ɓe ko nafata ɓe ha nokkuje maɓɓe.
Lebbi jeeɗiɗi ko miɗo wondi be himɓe Aquarians. Ɓe jangini amin bana no derke'en ardata, no min vallata nokkuje amin, nden no min fuɗɗata kuugal. Nana seto min reni gomnati heɓini amin kuugal ba. Min yahi min hawti derke'en min jangini ɓe no ɓe tefata kuugal.
Ɗumi daga lesdi Maroa mi wari ɓe formi am bo ko larani artugal derke'en saɗirmaji mi laari ɗabiyaji meɗen ɗo lesta jamu. Ngam majum Oke Williams wari walli am jur ha réflexion ji ha encouragement ji mi to walla derke'en man no ɓe keɓtira ɗabiyaji maɓɓe yo ɗum boɗɗum kañum nafata en yarata en yeeso.
Gotel nder kuuɗe fedde nde yillugo calaje kuuɗe ɗuɗɗe.
Min ɗo waɗa yillunde ha entreprise ji ɗum man ɗo ɗo nafa derke'en no ɓe faama yaakere industriel e daraja e saman bo nokkure industriel majum ha ɓantare lesdi bana Cameroun ɗo.
Yillunde nde ɗo sanja bo ɗabiyaji nder calaje gillaɗe
ha
entreprise ji majum fuu ɗum sanjani ɓe ɗabiya
siyaji mabedo hakilan go deshe plastik wo ingo tundi jido haw min yilli fuba wa majum min lari bedo watini dum hakilo do no hani be wo ini dabiyaji mabbe
des impact positif
hala pilki don der jangirle burdude watane go hakilo der elto o kewilians
c'est des questions
environnement do wa kereti lim de masin ha o kewilians sa kontama gal ko laranta deshe plastik koma ayinu go ledde e ladde bana tiggu go ledde dum lati ko min fu wata diga fuddam
irin feddende do mara haje der lesdi Cameroon ngam walliti gongomnati faabugo der kenbe be sanjugo jahargal kude der lesdi ngam bamtare mari Maryam Mumini Yaounde VOA
Ajarama Maryam Mumini joni kedoden jiande hedi yankobe ko fati e alhalio
Mi jomon e mon
Si alandi ke sukabe afriknabe holno be feundori hande dudube e mabbe jaboto wi'a mi gayni jangude kono mi hebali golle e boje gouvernementaji fepondira e faleji sukabe be golleji societeji heri didin woni private sector din kadi no wasi bantare ha kadi wawa yettude sukabe fof di udda gawol gol nultondirado vewa fulful de Niger yebi fandu hala makko e der nyame keroden kongu di mabbe di ka fandu hala Amina Jofu
ina wita samba isatu to rafi golle kai min biyan hano golle kai hebata na hande wadan dubi joini ko kanti dimmi jande an university ko wita university on mi da jodi wala golle gon fuko ga dambi na fajo ni mi da jodi mi da domi gwamnati biya ke na adan sai no wita na adan sukabe ko jangidi ada be golle fajo ni bi ai mi da jodi ni mi da tafalai gollirde pamari hebani to min jodo juude bone me jande kay min jangi fa heewi min desi diplome ji wuro joni min nani lay luumoji min tefa min chore min chonnita no doje ko godo mi wiite hano gomnanti to yi adudal amin na rafi ne wiite gomnanti to yi adudal amin o adeden golle no henno fu nido hepata ko le ko mul baka mu lay haraka gomnanti zama gomnanti wana na hano suudu innani no suudu inna fa'il fu nasuka e mun hanto
inda woni yakuba albashir haddatu to min mi boyayi ka gaini mi jayinde joni ndi dubi didi dubi didi kam gaini jayinde mi wodi diploma amma mi hebay golle be kebata golle tun daga godbe kuma godbe lawbe ko kabe golle be ngi sai experience woni be jamma do a golli to godo ko ngara to mabbe ni do joydo university to golli gollai sai on muni on adi dum golla no on ekito tare mi modon ande ko ngado ton kam ma golla be ngi sai godo experience dubi joyi on watta ko ne tunan dum be medai gollugo fara
dan Abubakar wallahi to mu jaga ko golle ko non mu doda fayinda ni mu do e tafal golle di jammi no don in jangidi na futon de rasoy e jaban ni no en do ta jomun kare ke handa funa en gata jom vraiment rapi golle don ke
ene fi golle no on tempine himbe sanni debbo yaado gorko himbe jangi no joji telkiji mani golle wala men kidi golle de sanni amma golle wala idan kaba gwamnati fitana en nokkuji ko hebi nokkuta jomu ya tarasa telkimu ade golle ga inen kika bebe jom idan kidi golle amma ni golle wala amma jin seno himbe ne ji a kika bu ko hebi na joji gala na gada bafi ne gidi golle de e andano e kabirta dum idan gidi hinde mobe be balla e inke ba golle
on nani e jiyande sukabe jodi be nyame ko fati e alhali rafi golle sengo ka sukabe ko Amina Jofo neldi men ko ngudidi joni jaboden ko do dande fulbe
ko do dande fulbe
Thank you. Ande ko Mamadou Hassimi Ousmane suka jukko ardido Agip sandu halfinandu topitagol golleji e der Guinée woni koddo men mi yewtidi e makko ko fati e angal hebugol sukabe golle e eppoje hanade hebitede fi waylugol o alhali mi yewtidi e makko ka telephone Hassimi Ousmane mi yettima
ara min kar mi salmini gentibe VOA fulfulde
ko accu ko ardido Agip du woni saldu halfinandu yeynugol golle Guiné no heewi sukabe gaynube jande kono be wasa hebde golle dun no jali Guiné e leyde heewde e taskarema hol ko woni sabudum
mi ni tanyinabe on andi e bawdo seeda hari jama on duuda joni non so jetti wano lagine e peji heewdi jama on duudi heno ko kafinete to dawe wano so jetti administration publique on tawai ko himbe seeda be wawata gollude mum dun ko godi mitere mum wano be kayin kadi ka prive ka saldu prive ben non kayin kadi kono weedi wo wawata jettirde gaynube jangude e tumene pure tanyinade ko pure wonde sombo mum ko ko tawete kon joma societe bien profil jibide falte din kanyum e ko wona jangede kon harayno huccoliri seeda
no hani non ka dun darte e mana hara programme ji jande din no feppondiri e none golleji fewndidi di
wandi ko dum kadi goddum woni e mission di amen menen o service do yawgol wano fi e takkodi societe di inna hi ni ko hombe hatto jindo men so inna hi fondo goddo men hatto jindo men e no duubi didi duubi tati duubi joyi ko dum non kanyin kadi men hatto jindo men yeru hasaba kari jo kanyin kadi après men inna hi joni do yo ekoli e yuf jannude avocat ma dum jannobe l'école ma goddum do joni ko be do handudon formude parce que be do ci be gayni jangude tum mure tanyinade be hebay golle
ha dum ko yoga e eppoje de hebludon ngam ustugol tiadele ko fati e wasere golle tawsi hara hidon yubbondiri e leyde afrique naje godde de tawno alhaliji leyde de no nandi
yimbe no yubbondiri e peyji buy wano neɗiral non hay min yawno ɗo jamena ɗum ko leydi Tchad parce que hari ɓe organise ton ko ɓe yinta kon forum national sur l'emploi e ko watti ɗum hoore ɗum kañum kadi mbeɗa yiɓɓondiri e yano kippuɓe sigu komin jokki kon sigu komin jogui kon ka continent men afrique tawti kadi au niveau mondial no woodi ko yinte kon l'AMSEP association mondiale des services de l'emploi public ɗum fof ko fi jonondirgo juuɗe vraiment mo ɓeeyo anndu ko holno oɗa woni wadde fii ka leydi makko ya tawi ɗum no marchele to an kadi ndaara no kippira sigi ɗum si oɗa kañum kadi tawi hiɗa kippuɗoɗa kan kadi
o jemba Hassimi Ousmane fewndoɗo gouvernement Guinée no yeynude fota o projet simandu ɗum woni eɓɓore awtugol jawle janɗe nde milliard uji nogayi dollar holno wonu ɗon e heblorde ɗum fiyo sukaɓe Guinée naɓe ɓen heɓu nafoore e eɓɓore nde
bon wono andirɗon noon menen mbeɗe yewdude e société ji kippuɗi ɗin on programme ɗon wonni ni min annda hi ko honndu woni eɓɓore maɓɓe kala ka wiyete golle min hoore am min yitudino e ardiɗo compagnie mo ɓeen tan Rio Tinto anndi ko ɓen goɗɗum ɗum kippi o projet simandu annda ko honɗum woni ɓe hattondiri e mum menen kadi mi wona takko maɓɓe min accompagnant projet ji maɓɓe ɗin e hoore ɗum kañum kadi mi ndarano min ɓurta wallitirade sukaɓen hara ɓe heɓa e golle inchallah
ka ara noon a yewti en fi sukaɓe ɓe tawata kañum no himmiri udditangol hoole maɓɓe cuuɗi gollirɗi ɗum woni entreprenariat holno yiruɗa polgal ɗum e nder Guinée hiɗa heɓude sukaɓe ɓe tawata hino tiɗni e ɗum
bon piijiɗi welaafi ko woni nde wonde buy sikkayi wawa udditde hannde ɗo suudu ka golla fuɗɗo ki tan heewde tono mum on arane piijiɗi wona wana noon wata marsiɗde ko ma habboɗa ko ma muñoɗa donc hi banŋeji gon toon kañum kadi hay menen service amen on ɗo mi resevay ɗo sukaaɓe faaleteeɓe e rewruɓe ngol laawol noon min ɓurta ɓe ɓeydande ganndal e sigi ɗin piiji mayna ɓe ko ni e ni e so a wuɗiti suudu fi entreprenariat ɗo e nokkel kaari ko ɗo heɓata ndi kaydiiɗi ɗo ko ɗi e ɗo e ɗo ɗo ni jereta donc ɗin piiji fof ɗum kadi miɗen wallito sukaaɓen haa woɓɓe maɓɓe ɗo yiita laawol ngol e par ce que mene miɗen anndi ko gooto no ngata waawata e fuɗɗaade e entreprise mais si a réussiti e ndeer mum a waaway ɓannitide yim gooto ɗiɗo tato sappo haa wonano
Hasimi Soare mi jarniima VOA Fulfulde weltanike ma
awa noon kadi en njaarama albarka
ko daande fulɓe wonduɗon e heɗaade e dow VOA Fulfulde meɗe weltani on nokku kala ka gonɗon keɗoɗe daande fulɓe ka onduuji daɓɓi e dow ujune sappo e jeeɗiɗi e temeɗɗe jeegom e capantati kilo heures oɗon mbaawi kadi yiitude taskaram o e denndaangal lowdi amen ndin ka médiaji renndo amen facebook e whatsapp hiɗen naatana jooni taƴere ɗiɗaɓɓere daande fulɓe kataƴere ɗiɗaɓere gurdam fulɓe nawran en nigéria yiiden e ardiiɓe waalde fude ko mojabere renndoyankore daraniinde toppitagol pulaaku kono kadi e eltugol sukaaɓe nooneeji mecce yaren kadi bamako ton koolol ɗiɗaɓol no wi'ee expo ar pulaaku weño ñeeñe pulaaku e Fulfulde laatino e lewru ƴaɓɓiindu Moktar Bari yewtan en no ɗum feƴƴiri wono wowiri noon rogere men diaspora joofinan taskaram o hannde hiɗe wondi e Abdourahmane Diallo omo ari Washington ɗaɓɓugol yuɓɓondire ngam wilintingol jawle guine e saralo
gurdam fulɓe
ko nigéria adortoɗen kaalen fii waalde wi'eteende fude ko nden mojobere no waɗa kuuɗe toppitagol pulaaku e ndeer heen eɓe toppito kadi jannde sukaaɓe worɓe e rewɓe ekkitaɓe mecce ko bappa diakusko nultondiraaɗo amen yoɓe ka rewo nigéria neldi en jantore nde
durgol na'igol fulɓe sukaaɓe ngaɗata e cippal kosam ngal fulɓe rewɓe huuɓata haajeji maɓɓe zamanuru ndu'undu gonɗen nder kawtal fendinki aaɗe ndondonu fulɓe e janginkiɓe diina e jannde zaman ngal lesdi nijeriya bi'eteengal fudeeko surgi moɓgal sukaaɓe e rewɓe fulɓe nder lesdi nijeriya sakatareejo mawɗo mo kawtal ngal bi'eteeɗo lowoyaajo muusa isa al arifi tabbitini noon
ɗo yeeso fudeeko aniyamaajo hanndu woni ndu yiɗi tosku ɗum fulɓe goni to nder fuu wona fudeeko walliti e ɓurtake nder tosku joni ta laari a yi'ay inde fulɓe wonnaki ko ɗum ummi fuu sey nana ɗum fulɓe ko komin mbaami fulɓe janngaayi to doole bo wona iɗum jannga to ɗum janngi han ɗum wallata neɗɗo waytoto annda ko woni yeeso mum so min kollita e bacci fulɓe min kollitayɓe sana'iiji feere feere min kollitayɓe no ɓe gadirta luumo e ko nanndi noon nden bo min ballitayɓe to allah wallitiimi min keɓanaɓe kuuɗe feere feere nde ɓe kuwata haa gomnati e ngos ji feere feere yehi gureeji fulɓe ɗum wasaniiɓe ulli ɗum hoccii ɓikkoye fulɓe ɗi waɗii koye nder janngirɗe ɗum heɓanii koye skolaji ɗon naa nder gari min ngaɗirɗa ta yiiloo ta yehii gureeji fulɓe a nana e woodi fudeeko fudeeko nden bo rewɓe ɓe min kolliti daga ladde min koccoyiɓe rewɓe ɓe min kolliti sana'iiji daga ladde min koccoyiɓe min kollitiɓe min joɓiiɓe ceede moota maɓɓe min hokkiɓe ceede moota ɓe gari min kollitiɓe mi hokkiɓe sana'iiji maɓɓe ɓe pooti nder maɓɓe woodi debbo gooto mo nderɗo joni ta yiɗi kiirida e maako a yiirida e maako ko wiyete daga gure fulɓe ɗe mo iwroyi to ladde nden bo e ko mo waɗata emo waɗa nebban gujeteeɗan waɗa traré e ko nanndi so haala ɗu mbiya mino emin jooɗi nder gari emin dara cayi naa noon ka woni
kautal fulbe ngal besdi waduki alkawal tina go hautuki fulbe sukabe e rewbe ngam ekkutuki be kude mallabo golle na foje fulbe Nigeria Alhaji Daud Abdul Karim wolwi wakati mobgal ngal
fatude arda ko fulako to enji ardibe fulbe meden burna mabbe fu e ngoji masalae mabbe enen ma fulbe handi bo enen kautal hore especially ardibe meden ngam burna mabbe fu ma ko be gada representing interest fulbe interest sebe gada representing jibaji mabbe kanjoni masala meden aron be mi artata mi nda kanjoni ardibe fulbe wallahi be kula Allah e mila yeso be kabana fulako ganna hade do darete yeso darete yeso do no darete no wadata no fulbe gadata hande to dum ummake to gomnati waddi ko dum wallinde sedo wada kaygo e manoma da fulani amma to be sebe kotira manoma sebe acca hala fulako to gi majum be kabana gan hande be ardibe to be gebe jari bojji meden to gomnati definitely gomnati e wanto to be jaraina to be jaraina no gomnati andita masala meden to mi e mi a burna fuda wajibe meden ni wallahi dum do ardibe fulbe
Papa Jakusko VOA fulfulde
Joni jahen Bamako lamorde Mali gila nogas e jowi nabi nogas e jedidi sappa buru dun ko lewru salindu ngol ko lol wenyo nyenye pula kulatino ton mobondiral ngal balde didi bure pinal e martaba fulbe webita maunina Moktar Bari ko nultondirado amen Bamako
Nogay e joyade nogay e jeddi octobre lewru tubagu festival expo art pulaku jodaki no palais de la culture Amadou Ampaté Ba jimobe yeyobe andube fina tawa pulaku njode ke ton ibu nyang kam wona no horejo festival o
donc
Expo Art Pulaku online fina tawa Pulaku e fina tawaji siji goddi gondi Mali hono bamarankobe yaade songankobe Mariam Cisse e Aminata Sangade be tawa male yeyobe
bo ide o weli tom sebe be fon mo hautin daga do mi yiga sifa he ha anaga ful anaga do singaji fa he ngari hen do fube ngari do gonno do do weli do sani sebi feso kaiso heba do yimbe kawri kaldi jokkondidi laaji gotum fu ko kam moere mawnde do
sen garo ko mi muyata o de muyata me kasi wada fa pura honno hikkani purani welde purani chok purani yimbe mide ngada mide nodda yimbe fu be be ngana fu kala tinno kawra do expo art pula
le balde didi de kiroji wadi ngimobe ngadobe theatre e nyeybe fujoode ke ton dinda sare kam nyeydo andado le leede balebe to pulaku joodi fu
sakira be sara be sayi be leydi be lala ke murabe kayafa murten nam parti murten kayen nam fa nyibe nyigo den nam nyibe
festival expo art pulaku o hawra ni be hawru be fu weli dum be parce que yimbe bayri hawru jinde batte dina tawa o fu no so yimbe bayri hawru batte dina tawa o fu yewete yewudirte hore ko den ni dina tawa no no lati hawru dum si yimbe bayri fu yimbe bayri fu ka o kala kal ta so amarka ji sa no sa pamaran sa sene fojo bobo wi wi fa bobo jula so Burkina Faso ngari
Expo Art Pulaku ko de mon idi woni ni der capital Mali Bamako be mo yaino mawri disuni Allah jabi be ngada festival mawdo kawrito fulbe Afrique fu e leede godde Moktar Bari vewa fulfulde Bamako
ko dande fulbe wonudon e hedade do vewa fulfulde mede weltori jikkede fawdon e amen mi yetti sori malal jallo buba mbororojo abdullahi ibrahima e kanko ahmed abubakar azare mi salmini kadi isa bari jodido ajame abidjan e kala wonube hedade dande fulbe joni joni natanen rogere diaspora
Diaspora.
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 wanomi holliri non kati tode dande fulbe hande rogere diaspora no wondi e Abdourahmane Diallo onko gollidido e Africa Project Advisor e group AOC himo ari Washington sammugol wilintinobe jawle mi jodo di e makko balde yawtude ka nyibirde vewado Abdourahmane mi yettima
jarama cerno
Njilluma Washington ko etagol njubbindirde ka bangye njulaku e udditugol societeji ngam wilintingol jawle e nder Guinée e Sierra Leone leyde didi gonde Afrika hello hirnange hara wodi ko sotti seeda wodi ko soñudon seeda e dum
e ko me ari gila 12 ha 14 août lewru feddundu me yidi e institution ji e agence ji buy men fuddo di ka chambre de commerce des États-Unis men yewti be sifani men taw kon do woni golle chambre de commerce on do fi nder leydi ndinga après be holliti men kadi wonde kambe haray be ufala wallude an société ji wonde amerique do ni be hebira be golli da partenaire be leydi afrique tay men kadi ko dum men araniga donc tay don yitidi men yidi be corporate council on africa men yidi kadi business council for international understanding daru gol bay kambe wana kambe kan julagal tigi kon be representi mojo be buy wombe wadde julagal kan der leedi do fala be yawde ka yasi leede afrique ma aduna on
Abdourahmane Diallo holno feundori de leede Guinée e Sierra Leone ka bangi sariaji buyno hawra e chadele e alhali julagol fa e udditugol cuudi gol lirdi e der yoga leede afrique de wawide
ko kesso mo yolandida eden andi parce que ben tata kon kalisi da sonko kalisi ka yata wo tata wo haraka ka butti mo dabbe jawdi mum fi kan dabbata fi no beedora haraka ka butti ka sari yaw nyibi wano lagine Sierra Leone wakilare fota wadi be mari code investissement on fi wallita gol fala be arde investissa ka der leedi ma wombe ka der leedi ton fala be investissu gol be wadi kadi gishe unique tawta sa ari fi uditugol société ma entreprise ara no ko ngotum wada démarche fi hebugol kaydiji din fo agrément on hari ara no wona ha lewru wono lebbi hara da habbe joni sine bi ha ko balde tati hara kaydi hara hetti agrément ma on awa wiurtu de société kadi le de dino mari sari anti corruption be mari kadi wenta kon tribunal de commerce wono lagne no mari tawta si tawi goddo lurri ka golle ka njulaku on tribunal donc ali ndaray sariya on donc hon lagine sallon fo no mari dun don
e der dum non wodi be tanjini don na bay jawle mum tongine e saralon bay ko delede dun didi daki don e mum
donc deja mi hebi wombe lagine e sarlon fala be hebde be golli daga telenka compagnie transport hada ko avion enta compagnie aérienne mi hebi kadi fi ka telecommunication fala be na bude goldugol Starlink wadlo be internet ngobbe kadi landi fi hebugol wano fi maro wenta maro american do nodi kadi fala be wano ko fi masinji kamin be do jokon bay ko fudade men woni ko seeda yarata ha men heba gaste be nabi dede lagine e Sierra Leone
Abdourahmane Diallo mi yettima a jarama
weltike fota
Kadiyankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en waynondirde on fami gol gimol vieux farkature Jalo jalo jaudi jalo mo jojita ke fofesa komi woni cerno mo dumba mi beltanike Abdourahmane Dia Lionel Gahima e William Andrade ko kambe ballitilam no dande fulbe latora gila Washington e de yontere do mi beltanike kadi nultondirabe VOA fulfulde fop iden okkindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mido weltani on kala ka wondon yadunaru mido yelani on jam nokku kala ka wondon on jarama.